Never change this mind, well maybe. Baby, I'm a fool for you. Mapenzi kipofu, kipenda maovu. Huoni, oh love is blind, never seemed so true. When I'm broke, natumianga bro, please call me. Hakipiga naomba do. Mbona kuna message natitumanga, send me money. To cut a long story short, yo, vumiliana mimi. Please don't leave me. Don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Namwambia mtoto wa mama siharibike. Hana nisho ni biashara tu. Na swezi mshibisha na panganga tu. Na mwezi ukiisha sina ujanja. Na renti kidishwa wanga planda. Woo 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 woo. Baby, baby, kwa na miwaka tisina. Meo sina kitu. Kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa. Ahadi yangu ni sita sahoma limetoka na we. Baby, wana miwaka tisina. Leo sina kitu. Kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa. Ahadi yangu ni sita sahoma limetoka na we. Show you're the one for me. I'll never ever never ever leave you. Oh, believe me when I say you will forever be my queen. Yule nalana ye kwa dhiki, mtalana ye kwa faraja. Ahadi yangu ndio hiyo. Kama pamoja tumelia, tutacheka pamoja. Wow, vumilia na mimi. Please don't leave me. Don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Toto wa mama usiharibike, yeah, yeah. Whoa, baby, baby, kwa na miwaka tisina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sita sahoma limetoka na we. Baby, kwa na miwaka tisina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu sitasahau mali metoka na wewe. Yeah, mali ni metoka na wewe. Yeah. Okay, sana ichiza kabubu. Maybe no more talk, just do. When time come up, boo you. Stay kwa chini uko juu. Forever be my only one. Tukiachana itanyuma na joku na niga. Na ngoza nichome aruke ndani ka super sub. Usiache it happen. Shikilie kasiri. Ki make it in life then. Kushikilie pia mimi. You make me whole, baby. Don't let me go. Stay beside me. You make me complete. How will my heart beat without you? Baby, baby, wana miwaka tisina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sita sahoma limetoka na we. Baby, wana miwaka tisina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa.